nabanga inikuelewa Nono dayo ni wakwandesi kanabeswa mwingeza nota Nabikinde kandunge kurasia zino kono kieke mavito Kanende kwa nasia hito ni kito tika funzo kia kwati Nindu mundi njeni na mulani na wadhi watunga mubea Nandiumbula kila chonde na neni evi na juja mawisilo
Yeah. see at a word.